kukaya kigane faraya utaniwa wankaya asejone kwako mteja we nakugonea mbali familia watoto magari vacation shopping kali siku za ibada kuswali nitunzie mie nikwambie mie ni wewe ndiye chaguo langu mie ababa kuyo baba yove tukapili kisiamo fya ndomo wanakusema na kongwe hilo nalolipenda na mdomo.
Die.